Hey, Slew Care, show me.
Zedlouder.com.
Valusa Kati yao. Hey, yo swag, ya
se. Do chi. Pay one, I got ya.
Crazy. Jay Sogo, I say.
Yeah. Kauna pesha bantu bama onelamu. Bazakonda chenga tiche baswamu. Remember those days banzanga naba chokamu. Aba vishtika bashie maba pampamu.
Iko na po power. Mane ni tower. So me boys pangani to tower. Tower.
Vishtika bashie maba pampamu.
And thank God for faka kwanza papinemu na gwira nchito bajize. Yene ni tea ya nobody else can play. Ngavana vati ya eliche. Making money in a different way. Nipala ukamuna itanje. Afu niko popo kabebebe. No wonder kuhaso nilipalile. I've been living my life for easy. Kafuwa na muntu nilipe. You can brag about me sote. Pajamusava era nilipe. Wea nizonda niziva nige. Sunga nichinde nijoye niche. Pikale life ya mandega not same. Nioke pisha chandana ke. If it's my time nikache ni wine. Pila ya valusa ya kapantine. Kulipe ange yanke yo play. Anga opembele la kuti nizime. I am infinity zininga zile libaza. Siku wanmu ya film. Nikali woja niga wenevenzo kambati kulipeve anga chite.
Kauna pesha bantu bama onelamu. Bazakonda chenga tiche baswamu. Remember those days banzanga naba chokamu. Aba vishtika bashie maba pampamu.
Iko na po power. Mane ni
tower.
I am the boss pangani to tower. Tower.
Vishtika bashie maba pampamu.
Vishtika bashie maba pampamu. Notina pangono bashie maba pampamu. Nize zifunsa nidisa kakavarika. Kapena kumuambwa uko tina ibarika. Gatini mukrabu apondish tina ibarika. Nilipena pressure mtu wanga pompesa. Ufanika kulimba loku pompesa. Ninapia kujala ngatini komesa. Ni mawano mtu wanga papite kumisa. Kaili yani konka ma blessing. Apa pakati nenze chewa masini. Ma fake friend inaba choka mongani vula jacket.
Kauna pressure bantu bama onelamu. Bazakonda chenga tiche baswamu. Remember those days banzanga naba chokamu. Apa vishtika bashie maba pampamu.
Nifaka po power. Mane ni tower. Tower. I am the boss pangani to tower.
Vishtika bashie maba pampamu.
Mamo power. Gamo power tsa bitches. Dani tulu kusha tini ngati dine investa. Bashie mamu vatali sena babatu chawa. Niziba simu magona imu muma tamba tsa betawa. Wagai vama ni kondati ngani namula. Bata ngati zazila wagai vama nisula. Apa chichitika na patumba zinasula. Macheni vana manga mulungwa na ya masula. Ninasio kutilingana na my fake friends kuwa ya hawa my fake friends. Wama mfeda mwushe iwe ngati chape wakwa. Istati baku fake mo effort.
Kawana tesha bantu bama onelamu. Bazakonda chenga tiche baswamu. Remember those days banzanga naba chokamu. Aba vishtika bashie maba pampamu.
Iko na po power. Mane ni
tower.
I am the boss pangani to
tower.
Vishtika bashie maba pampamu.
Yeah, Jasila, Jay Soko, I see you. Young Smondi, JRB on top. Yeah, ABC, I got you. Jasila,
Swag Boy, Ayo Traps.
Musa panga chungu, Lokji. Day one, why got you? YCB, I got you. Hey yo Google, atishani.
Exclusive to ZLouder.com.